kodom.
Riambe sgenje, dabo genje, niku sere, niku genje, nimekwaria wambwegze.
Eyo Chino
Bogi genje.
You again?
Swali moja ni ati leo kana shikia wapi? Mali safi baby leo unabebwa na nani? Venye umebeba sunajua niko inani. Nikiwa maji huwa sichakui rangi. Leo tuko na watoto, nisikuona ukidance solo. Mkulima lima poko, hibaridi ya Nairobi nataka toto. Nataka toto.
So we do it like this.
Ama nguna homa nguna wote wote get down.
Will you clap kiongozi?
Pewa chupa, pewa chupa, get down. Mata pitisha, gode imechachisha. Kama ngoko amedai, chuma ndani lalisha. Tingisha kinyama, tingisha kinyama. Kama umebarikiwa, tingisha kinyama.
Kama kawa nimewola na wazingting. Na mirista zina floki Mississippi. Nikisnadi wanajua siku tiffin. Niko hitha ya kutise mangwariti. Tuna bossy ziju ni inting. Inadisi ya time this man o kingpin. Usitake jua riambe swa pingri. Liku vibe na mapachu na machingri. Juu ya staff ame yako ame sok. Lista igenje ina wanywa kuza kichok. Bompa, bokala, waini ya mdagala. Kabari ya undercover kujichapa na kala.
So we do it like this.
Amanguna, amanguna, wote, wote, get down.
When you clap, kiongozi.
Nimesema pewa chupa, pewa chupa, get down. Mata pitisha, gode imechachisha. Kama ngoko amedai, chuma ndani lalisha. Tingisha kinyama, tingisha kinyama. Kama umebarikiwa, tingisha kinyama. Niko chap, chap, lakini njo tulek. Kanindai miu, soma na maflek. Nina kalenda kwangu kwa unataka debt. Leo hadi paka ya mkamba iko wet. Ko, ndiko kwenye wallet. Leo kuwateka iko kwenye budget. Nitalipa na Mpesa, wacha watu wakate. Lete taska na jean, hapa tuko pate. Vodka kwa mdomo wezi sikia achu. Yako inatingika toki spama statue. Niko kutu tunaweza nzia kwenye luu. Tukamalizi ekeja juu ya curfew. Brrr.
So we do it like this.
Amanguna, amanguna, wote, wote, get down.
When you clap, kiongozi.
Nimesema pewa chupa, get down. Mata pitisha, gode imechachisha. Kama ngoko amedai, chuma ndani lalisha. Tingisha kinyama, tingisha kinyama. Kama umebarikiwa, tingisha kinyama.
Nikiwa matings, utanikosa na things. Madi, so sick, nasi ati tuko hospital. Shika ase, tukana shima hafiri. Biga mileage, shash kiko frontline. Kaki nice, utema kukaanza. Wako too late, juicy ndo my latest. Aluwanda asha paka ya ni bleacher. Siyezi banja ni kusnadi kwa bongi. Umebeba nyaku kumbe we ni tanka. Kuzilead ni lazima mtapaka. Ukileta beef sima vegetarian. Aturia unyagu sema masku.
So we do it like this.
Amanguna, amanguna, wote wote get down.
When you clap
kiongozi. Nimesema pewa chupa get down. Mata pitisha, gode imechachisha. Kama ngoko amedai, chuma ndani lalisha. Tingisha kinyama, tingisha kinyama. Kama umebarikiwa, tingisha kinyama.
So we do it like this.
Amanguna, amanguna, wote wote get down.
When you clap kiongozi.
Nimesema pewa chupa get down. Mata pitisha, gode imechachisha. Kama ngoko amedai, chuma ndani lalisha. Tingisha kinyama, tingisha kinyama. Kama umebarikiwa, tingisha kinyama.